Mapenzi si kulima vanila, wala kucheza na mpira. Mapenzi yana formula, formula. Mapenzi si kulima vanila, wala kucheza na mpira. Mapenzi yana formula, formula. Who says siko romantic Batman? One call away na kuja Chapman. Shabala ajile job na hii, nachukua jiko kati sevi. Imani halali so illegal like a drug man. You say skilling them like a drug money. Your hips don't lie like a shotgun. Well I don't lie like a drug money.
I talk to you slow tempo.
No rush.
My want to be my baby.
My crush.
Sinaga milini one way.
No bypass. Listen to me, I my crush. This is a definition. Ya kupenda kupindukia, kufa kuoza. Ya kupenda kupindukia, mawazo yangu yote ni juu yako nipoke. Na macho yangu yote ni kwako sinipote. Mawazo yangu yote ni juu yako nipoke. Na macho yangu yote ni kwako sinipote. Mapenzi sikulima vanila, wala kucheza na mpira. Mapenzi yana formula, formula. Mapenzi sikulima vanila, wala kucheza na mpira. Mapenzi yana formula, formula. Tushuke manta, moto zimelia, moto.